wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed ayaa baydhabo ku qabatay tababar ku saabsan isweydaarsiga khibradaha ee dhallinyarada iyo bulshada deegaanka, taasoo uu furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, waxaana ka qayb galay bulsho kala duwan. Tababarka oo ay taageereen UNICEF iyo dowladda Jarmalka ayaa lagu xoojinayaa dowrka dhallinyarada iyo shacabka ay ku leeyihiin ilaalinta deegaanka iyo la tacaalida isbeddelka cimilada waqtigan dalka ka jira, maadaama la dareemayo saameyntiisi, taasoo u baahan inuu si wadajir ah la isaga kaashado sidii wax looga qaban lahaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Colaad Maxamed Cali, ayaa kala dardaarmay bulshada inay ka faa'iidaystaan tababarka.
Magaalada nadaafadda iyo walaalkii kuli kugu shaqeeyahayna soon rajeeyaana in muddaha socday wacyigelintan haddoo la fulay seminaarka geed la siisiyahay inaysan sadhab ah angahadatan oo sadhab ah wal allaala walaa inta la siinka si bulshada siinku baahan in bulshada aan si gudbidaa la siinku fade tan kala saan kuwar haytan lix bilood miya shan bilood miya shan haytan way baa dhiman malayay lama bilood mana test layu siyadkun bilood baroobo waay hoona ka guulaysanaan lama sii rajeeyana oo bilhayar oo hataa inay hataa way rajeeyana inay hataa salariga dukordhii doona rajeeyana insha allah biidhnilahi tacala asan haada doogna marka dadaalka hay la mujibaaro sadaa hadda unaa ka socday safaylaha ka socday raboodi laha gudbe raboodo faylaha ayaan lamadan bilood eed ayn dadaaloy so macnaha lamadaa san nin kuu fakona oo haddana may leeraay walaaku dhukurliya haddana una kasii faa'idaysanaa hob laakiin una wal hadda nuskaan suubina waa inu hanoo gaabadaayaan insha allah biidhnilahi tacaala seminaarka nin furiya eed iyada maasintiin